basi na ukasema kwamba unachi utanipenda milele chozi la pomo natasikia na mimi nikilukuma nimetulia nitakupenda milele daima 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 chozi la pomo natasikia na mimi nikilukuma nimetulia nitakupenda milele daima daima daima
jamalisi jamroga ila ni mapenzi kwa sana akiniona kanimbatia na kuniishi zaidi ya jana natamani muwe mimi mimi na mimi wenyewe ila haiwezekani pesa nifanye moyoni ameshanichinga sana